We are grateful to God once again this afternoon, and let us open our service and the international service that matter by singing Resting in the Lord, number 71, Resting in the Lord. It's where we found the hope, mercy, and the grace of God. And our reading after that, we ask Brother Lakshmi Banda is going to read for us Ephesians chapter 2.
I hear the voice of Jesus say, come unto me and rest. Lay down thy way while I lay down thy head upon my breast. I came to Jesus as I was, way and worn and sad. I found in him a resting place, and he has made me proud. I hear the voice of Jesus say, give what I freely give. The living word has blessed one. Slow down and think and live. I came to Jesus and I drank all that life-giving stream. My vessel quenched, my soul revived, and now I live in peace. Say, I am this dark world's sense. Look unto me, thy horn shall rise, and for thy death be proud. I look to Jesus and I found in him my son, my son. And in thy light, O life I walk, till troubling death are done.
Let us humbly listen to the reading of the scriptures, Ephesians chapter 2, Brother Lakshmi.
Yes.
Chapter 2. This one. The boy in the water, who allowed Nari Abu from Zola for this was my son. Is the name of the Namokari, more of the woman that you are seeing. More of the poor of the woman in Karenga, one Zimu, Wabuji, and Sovana of Sange. I mean, if it doesn't so, it has not only a hope from the people of Kari, Zirapora, who is that to be, that to be, the good year to me was that to be. The Zabakanizo, because you know the other appeals, but we are more than so. Come up, whatever Chipundo is to put up a charge, you go to charge, as you go to the many other people than Arto. Think a current lady up from Tolawazatu, and let it pass somewhere, but what is the Christmas? Bologo Mutsiwa, which is so no. You go, I don't get some more, the land has to get some more, the Zabuma Baba Christmas. Kuti akaone sere ine kuti kudza chuma chokosa chachisomo chache kukoma mtima kwapa ife mwa Kristu Yesu. Pakuti munhu wakumutsikwa ndichisomo chakuchida mwachikhulupiriro. Ndipo izvi chose chobvera kwa iwe chiri mhatso ya munhu. Chose chobvera kuntchito kunasadzira matemo mari yese. Pakuti ife ndife chipango chache olengerwa mwa Kristu Yesu kuti tine ntchito zabwino. Zimene mulungu anazipangira kuti kuchitika kakatikani pembere. Yes, ndiye. Momwe mukumbukirani kuti ngale inwa ndikuzo kuti oche vakuzvidwa ndi oche vamudzidze kuti umene ukachitika ndi manje. Pakuti nthawi ija mudali obata Kristu alendo abadera nyumba ya Israeli di arebo aribe kagu di mapangalo amalo jizan o kada si ebegeso di ko kada mulungo di ko lafansi ko masobano makrus yesu di mapene mudali kutari kari alam chedezano mukaripa kutri mwazi wa kristu wakuli iyen jete ndelewa amena na shidokuti onse awuyi aga kare mozi na kumwe kuma rugu sabakati atoto saudani mtubi la jengyo mawi ashira buru cha tulago marangizo kuti arengi awiri wa mwayeka akare mtu mwotu wa sobano ndiku shidako mtende ndikuti akaya jenisa awiri wa nimungu mtubi mozi mwamtanga adapana hao kaniu kubo mene anaza analagile uchenga wakulo wa mtende wa inu agutai ji mtende wa iyo apakubi kuti ma iye iketose awiri kili nao maugorewe malowewe atu kwa adate mwantzimu mwazi kamelebo ndiponso sumuli aliendo ndiwo bonela kumadu muli amu zuomeo olea mzima ndi amanda la mulu onongiga pa maziko atu mu ndi aneneli pali kristu yesu mwini mwala wapangonia mwa iye chimango chose kunikizika pamozi bwino chikula chikale kachisi wopatulika kwa Ambuye chimene imuso mulumangidwa pamozi mukhale chokhalamo mulungu wa mzimu.
That's a wonderful direct reading in our own version. It's a great book concerning our salvation. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath he quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. But that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of the works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye being in the time past Gentiles in the flesh, who are called and circumcision by what which is called the circumcision, in the flesh made by hand, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world, but now in Christ Jesus. Ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. 17. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For to him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and no more foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and the prophet, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together grows unto an holy temple in the Lord, in whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Take our Bibles and look together once again in Acts 10, and my text is going to be from verse 46 to 43, and I will be speaking with you about what it is to preach peace by Jesus Christ. Preaching peace by Jesus Christ.
Tati mileloso disikule mabuku atuo mbukula machidwe mutu tenu cha maka ndi maka 46 kusika mosimo kari kiza 48 maka maka tia kati kula mkula kuti kulalikila utenga wabwino wantendere kuti ama nantazo chana kamati kulalikila utenga wa Kristu wantendere nchimeli kati kuyangana mutsikula lelo.
And this title is taken right from verse 36, where Peter, speaking to Cornelius and his family, sent of God, says, "The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all."
Watengedwa mvesi yake ya 36 imene Paulo amalankula kuti mawame a Petro amalankula kuti mawame ne anatumidwa anatumiza kwa ana Israeli kulalikira akulalikira uchenga wabwino wa mtendere wa Kristu ya Kristu Yesu ndiye ambuye wa onse.
And he continues verse 37, that word, very specific, that word which God had sent, preaching peace by Jesus Christ, that word I say, you know, which was published throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached.
Amena kula nkhulidwa kale mundime ya mbuyoyo kuti uthenga wabwino wa mtendere wa mwa Kristu Yesu. Nde mawu amenewo amtendere wa mwa Kristu Yesu adadzawo ku Yudea ronse akuyamba ku Galilea ndiubatizo umene Yohane anaulalikira.
Now here's the content of that word. He says how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him.
Imauso osangalatsa ndo limbikitsa kwambiri chifomwa matsika bakuza Yesu wa ku Nazareti. Kuti Mulungu anamdzoza iye ndi mzimu woyera ndi mphamvu amene anapita-pita nachita zabwino nachilitsa onse osautsidwa ndi mgerekezi.
And we are witnesses, verse 39, of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly.
Ndife mboni za zonse anazichita mdziko la Yuda ndi mYerusalemu. Amenenso anamupa na kupachika pa mtengo. Ameneyo Mulungu anamukitsa tsiku la chitatu nalo lakuti awonetsedwe.
Now here's where we see the very particular grace of God in who he reveals Christ to. It says in verse 41, not to all the people, but unto witnesses chosen before of God, even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead.
Wow.
Now notice how it's put in verse 42, and he commanded us to preach. This was not just asking for volunteers. He commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead.
Koma tu pali mau ofunikira kwambiri mukamaliona dzina la 42. imene kuti ndipo anatilamulira ife akamata anatilamulira ife sikutanthauza kuti pausweka anthu odzipereka okha ayi munthu sasweka mavolontiya anthu odzipereka okha koma adalamulira anthu ake anatilamulira ife tilalikire kwa anthu ndipo tichite umboni kuti uyu ndiye amene ayikidwa ndi mulungu akhale woweruza amoyo ndi akufa.
To him, that is to the Lord Jesus Christ, give all the prophets witness, he's the subject of all of Scripture, that through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sins.
Adzalandira chikhulukiro cha machimo awo mwa dzina lache la Yesulo.
I've often thought that if I was stranded somewhere without any communication with the outside world and I had just one portion of scripture in my pocket, what one would it be?
Come again to that point.
I've often thought that if I was stranded somewhere without any communication with the outside world, or I was in prison and I could not have all of Scripture, but all I had was one little piece of Scripture in my pocket, which one would I want to have with me?
Zinthu zili bwino koma ndili ndi kanusu kamodzi kama wa Mulungu kamene ndidakasunga kayamwe isazo lindamangidwa palibe mawu ambiri Bible lonse limene likoza kuwerengamo koma ndili ndi kanusu kamawu koti ndikhoza kalalikira sikudziwa kuti kodi ndikadalankhula mtundu wanji nkhani yake nkadalankhula bwanji.
It would be difficult to choose, but here in these verses that I have read for you is the sum of the scriptures.
Kukada kala kwa uvuta kuti ndisankhe kuti ndilankhula kuti chani. Koma mawu amene ndawerengana anu limodzi kuchokera paja kwafika pa mapetopa ndikuti pali kuya ndithu kwa mawu mauthenga ndithu ochuluka amene ndikhoza kupezamo ndikuphunzitsa pamene popo.
In other words, in what we've just read, we find out who Christ is, we find out why he came, we find out for whom he came, and we find out what he accomplished in his coming.
Munganiyo kana werengai, tawerenga mene mumawa kone tira zmene Yesu ali, kuri Yesu ndani, njifoja anadabwele kuzikono nabansi, adabwele landani, njifo amena adabwele adakashi jajani, njifo panu aliku uji akupanga chani. Kaniyo kana werengai, yulakuwa zo sensi zizi.
If you ever want to check your preaching, or you want to evaluate the preaching of any man, here we have in these verses exactly the message that any that are sent of the Lord must preach.
Kapena wina waga kamala likira kuri mumdziwe kuri uyu akulalikira kwanje uthenga wake ngwa mtundu wanji sikero yake mulingo wake woyesera mukaone kuti munthu unali yese olalikira uthenga wabwino anafika onetse mu Yesu ndi zimene adakwandiritsa Yesu mungambene siulembedwera apapa koma ngati watsempana ndi zizi mukadziwa kuti uthenga wabwino umene uya.
I was recently communicating by email with a preacher, and I asked him, well, when you preach the word, what do you preach? And he said, well, I try to touch on all the subjects. I try to touch on all the topics. So I preach, if I want to preach on giving, I preach from this portion. If I want to preach on witnessing, I preach on this portion. If I want to preach on godly living, I preach on this portion. So he has the Bible all broken down into subjects and topics. That's how most people look at the word.
Wow. Geno ndafika kwa mafusana mafusano kambira nuri. Kodi wewe ugajumularikira uthenga wako ino. Mupingo wako kwa anthu wako amino malalikira. Umalalikira motani uthenga wako umaonesera kwa anthu okupambadza Yesu Kristo. Ano ine ku ndimalalikira ndini ma miti ya mafuziro ndini zipuziso zanga zimene ndazisanja kuti ndizizipuzisa bwino kupingo wanga. Ndiwali ndikafuna ndilalikira uthenga wa chopereka ndimaurenga ya. Ndikati ndilalikira uthenga wakudzipereka ndimaurenga ya. Kaya wachiyero ndimaurenga. Ada sange tizipuziso 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 kwa ndozo rivai kukulisi ada nipanya kwanya nulika wa gawa tizipuziso tizipuziso kuji tenga uhuu zikala waizu tenga waizu tenga waizu nimena na kitila mtumika amene weo.
The truth is that even if I had no other portion of scripture and all I had in my pocket was one verse of all of the scriptures, verse 36 sums it up. Acts 10:36 sums it up.
Kani ya kuti ineyo nkada kawiri nari ndi vesi moji yoka mbuku mwanga. Nili kapipa la koka, kumbola nkula majiribe chene vesi ala 36 yoka. Ose lima vesi sotena merenga, ineyo tele inari yokwana vesi 36 yoka yo, ulari kino tenga wa Yesu. Ose jiko kuna kuna uriso nteke, zipuzo zafadira ai jitu.
See how specific it begins. The word. It doesn't say the words that God sent. But the word which God sent unto the children of Israel. There's one word. So when you run into somebody that says, well, there are a lot of subjects of scripture that we have to touch on. And someone says, well, I preach topically through the scriptures. Well, they've missed it because there's only one topic. There's only one subject of all of scripture. There's only one word that God has ever sent any of his servants to preach. And that word is Jesus Christ.
Mau amene anatumiza. Kutatazo ni mau odamoti. Henga nefratazika mufu, amene Bible ni adziri mvansi lukwa za matuzio, iji nchipuzo ya jielo, iji nchajo beleka, iji nchajo kuji, iji nchajo kuji. Muka jozo na mufu ya adaka ika, mau amene amara likira se mau amuru. Chifuwa mau amuru kusada gaudezi nchazi nchazi, mau alipo amoti, nchifuwa kapa angola nchazi, mau amene. Kutatazo ni mau uo, ni Yesu Kristu. Ndaru tenga nchumozi, umene mtu harafuza alalikire Yesu yeka, Yesu basi.
I dare say if anybody even quotes the word of God but does not preach Christ, they have quoted the word of God out of context.
Inadu kuna kusimili zileni. Kaya mutako zorenga maupena paliposa vene mkozo zenga. O amena kutindiki sani kapu sanga la sani. Nukuri muzima nao maupena kuala ligira kaya kukala nao pa mjima ka. Kuma ngati mauwa sa ukambaza Yesu Kristu yeka. Yari mawa mene mda pezao mda sangao. Tere si mauswa aidele mda kaiga mda sokera. Falibes vene mda kuhira.
There are many that see the Bible just as a list of moral sayings from God or about precepts or teachings about this situation or that. But even that approach to scripture shows blindness.
Polinganiza ndi mavuto ndi nyengo zimene akumana nazo ndamene uri mauya wako ndi limbikitsa pakuti mauya wako ndi thandiza pakuti munthu wotalonso kuti azitenga mau ngati chithandizo cha magulu amene akumana naye tsiku ndi tsiku ayeso watayikaso sakuwadziwa mawu a Mulungu.
Whenever you read the scripture and you see the word of God written where that expression is used, in every case substitute it with the Lord Jesus Christ and read it that way. He is the Word of God.
Kumakini yonga timu tatimu erenge mawamu nguawawa.
munemekera kusindikira zvona kuti mau amurungu ndamodzi amene ndiye so kristu amene ndiye nowa mau wachita chii chonse kuti kuti tembero linadili lonse limene lidamufikira munthu lidachotsedwa ndi yesu khristu ndiye mau ndi yesu muone yesu osati mau kwa ukhangati chidutswa cha maphunziro.
Even before he came into the world, we find him revealed. That's what the word is, revealed in the Old Testament, in type, in promise, in prophecy. He is the word.
Nyakretu Yesu asada kwele mziko lino la pansi. Bible ima unetela kuti anali kufumburuka. Mau amavumburuka. Mukamona chipangano chakale, amarendi mau amavumburuka muzitunzi-tunzi, amavumburuka mmalongezano, amavumburuka muzinduzo siyana-siyana, amene wo adali mau, amene adali Yesu wo vumburuka oonekela mchipangano chakale.
In fact, that's what the Apostle John wrote in John 1 and verse 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God.
Yohane tu adalankula mawia wa motsimikiza kwa Yohane 1 njimeke ya 1 imenamati pachiambi panali mau njipo mau analikuwa murungu njipo mau njie murungu.
In Hebrews chapter 1 and verses 1 and 2 we find this confirmed. It says, God, who at sundry times in diverse manners in time past spake unto the fathers by the prophets, notice, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. So the message of the prophets and the ultimate revelation of Jesus Christ when he came in the flesh was Jesus Christ.
Mchimbazi maziswa mukaerenga mbuku la heveri mtu wani njima yake ya wani njia chwiriyo imene kuti kare kare murungu anala mkula njima kolo mwa aneneli maneneli ambili njimo siyana siyana kuma pakutapache pama siku ano anala mkula ndi ife njimwana amene anamuika wolo wa mnyumba wa zonse mwa yenso analenga maiko ndi amwamba omwe kuranta usakuti zonse zimene aneneli adalankhula ndi mavumburutso onse amakamba za Yesu Khristu amalozera kwa Yesu Khristu ndipo Yesu ndiye kukwaniridwa kwa zonse zimene aneneli adalankhula nthawi ya kale.
How many times today do you hear about preachers preaching on prophecy and end times? And they take the book of Revelation and they divide it up about times and seasons and nations and what we can expect, when they have missed right from the beginning what is the message of the book of Revelation. And maybe you've missed it.
Amakuzitsa kukula chivumburutso wopatira dera atule ulosi wazochitika zokha za masiku omaliza ndi adagawa nthawi cha kuti kudzakhala nthawi iyi kudzakuka chirombo ichi padzakhala nthawi iyi amagawagawa zikhudza kuti zidzakhala chonzi koma funa kutsimikizeni mmene adaphonyera poyamba uthenga wabwino adaphonya konse kodi kuti zina zonse zimene amazikhudzitsa zija ndi zophonya ali kutali sali zinikira china chilichonse mwina sefe likozo khala bodzi amene limakhulupirira kuti nyengozo zidasindira kuti nthawi ya chirombozo yeche nafeso ndiye kuti tidaphonya.
I remember when I was in school and we were assigned a book to read, the teachers, the professors would always say, make sure you read the preface. Because in the preface of the book, the author is telling you why he has written the book.
Chifukwa mkatae nga kukula mneneli, kukuli nga nilo selima kakuti mneneliyo akuse wezo rujide.
Do you realize that in every one of the epistles in the New Testament there's a preface? There's a reason. You can go back and read the salutation. You can go back and read the very first part of every epistle, and it will tell you why that epistle was written. And I will tell you, it doesn't have to do with topics and subjects. In every one, it points the reader to the Lord Jesus Christ. And the same is with the book of Revelation. The book of Revelation, if you look there just briefly, Revelation chapter 1, verses 1 through 3, this is the preface. It says, the revelation of Jesus Christ. It doesn't say the revelation of end times. It doesn't say the revelation of what you can expect in times and seasons on some coming earthly kingdom. Nope. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him. In other words, Christ never spoke but what the Father gave him to speak. The two are one.
Mwajisanzo zingona kwa mba zesawira atatu, nusu zinisanzo jokila mchivumbulu so, kukula chivumbulu so, nisi zioguru kunene ino seho, muka mara ingila chivumbulu so, wanji na jawa niyo, nitu. Imene kuri, chivumbulu so, cha Yesu Kristu. Kuna tuta ni buku uli chivumbulu so, la Yesu Kristu. Sama na uli chivumbulu so, cha masiko maliza, kamina chivumbulu so, cha jimene zika chitika bashirombo, joku kwa kasi, kwa zone zonele, kapita zanyengu ya kuri ya kuri, aa, kuma kuri chivumbulu so, cha Yesu Kristu. Urangatu mkaniyo ya Yesu. Chimene mungu ada vumburu sila achione tere agapolo ache. Ndicho cha izi zia nyele kuchikika posta chedwa. Ndipo potutuma mwangelo wache anazindi kilisa izi kwa agapolo wache kwa Yohana. Urangatu kuri Yesu Kristu sada mpatsema hai. Wodi sada mwela kala mkulaeka. Ay, kuma atate na minada mpereka kuantu ndi kumpatsaula kuliro wata ala mkule tovano. Nye mau nga Yesu Kristu yeka basi.
So that means that wherever I read in the book of Revelation, I'm looking for what that scripture has to tell me about the Lord Jesus Christ. Period. See, that's what preachers miss today. They know they can't get a crowd to come hear them preach of the Lord Jesus Christ. So they've got to come up with schemes and with prophecies and with end times. See, that all tantalizes. That gets people excited. But not the message of Christ and Him crucified.
And
here's another part that people miss, because it says to show unto his servants in verse 1, Revelation 1:1, which the things which must shortly come to pass. In other words, what was written was to be an encouragement to the early church and the tribulation and trouble that that church would face because of the testimony of Jesus Christ. It didn't have to do with end time prophecy.
Fedansu pamene patavhura anthu kuti atempe aponye kwambiri pandima kamwe achimvumbutso 1 ndima ka 1 imena kuti avhumbutsire achionetsere akapolo wache akata aonetsera akapolo wache anthu amene otsenga wabwino navhumbutuka mpingo wake woyamba ndicho kuti ndicho chaizi ziyenera kuchitika posachedwa akamati ziyenera kuchitika posachedwa zvuti amakambaza nthawi yomaliza za chirombo zachi zimene anthu amaphunzitsa ayi koma amafuna kukaonetsera kuti amafuna kawaonetse zinzuzo chimene chidzapezeke kwa anthu amene aulalikira uthenga wabwino kulankhula kwina uthenga wabwino utabwera kwa anthu umakawaonetsa kuti pali phindu limene limapezeka pali kuwawa pali manzunzo amene munthu amakumana nawo chifukwa cholalikira uthenga wabwino kwa yesu khristu chimene amati chimene chioneke posachedwa apa.
It says, He, that is the Lord Jesus Christ, sent and signified this by His angel, His messenger, unto His servant John. Remember when I said if you were isolated somewhere and had no other word, what would you want it to be? Well, here was John on the Isle of Patmos, and he was there because of the testimony of Jesus Christ. And yet, the Lord did not leave him alone. He brought him this word through his messenger, his angel, and by this means, then John recorded it. And that's what we read in the book of Revelation.
Chimene timachiwerenga mbuku la chivumbulutso lonse zili ngati monga iniyo nthawi yanu mutapezeka kuti muli konokha popanda wina munthu abalanza anu opemphera nawo mwakokhala ndi adani amene otsekwa bwino sakudziwa muli konokha mmene momwe ndimene zidalili ndi Yohane adali kwa yekhayekha onse achikhupire chofanana kudalibe ndiyeno mulungu sadamusiye chomwecho yesu sadamusiye chomwecho adamuvumbulutsira uthenga woti alankhule ndi anthu adali limene chifo adali koyekha mmene momo ndimene mulungu amachitira kuti samakusiya wekha amakupatsa uthenga adalandira vumbulutso limene ndilimene adalilemba kuti lizili buku la chivumbulutso.
I remember when I said anywhere in scripture where you find the expression the word of God like we do here in verse 2, you can substitute it by Jesus Christ, because that's what it says, who bear record of the word of God. That little word and can also be translated even of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw.
Ngeno ndikumbuka kuti mbalankhula zoti akamati mawu amanakhauza Yesu Khristu. Kodi mbuku lopatulika pena paliponse pamene mukhoza kuwerenga muzionapo kuti pakulankhula za Yesu. Ndiye ndimaka 2 imene akuti amene anachita umboni za mawuwo pamene mukhoza na kuti amene anachita umboni za Yesu Khristu ndi za umboni pamene akamati ndi za umboni mukhoza kuti angakhaleso umboni wa Yesu Khristu zimene zonse zimene anaziona.
That expression there in verse 2, who bear record, is an interesting term. It's a legal term. It's as if you were in court and now you were submitting testimony to the court. It's here in the United States, you have to swear on the Bible. I swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help me God. That's what they make you swear when you're rendering a testimony in court. That's the word, who bear record. But this record is of God himself, by God himself, concerning his son, the Lord Jesus Christ, the testimony of Jesus Christ.
Mkuzo wana ngari mawo sangala, kuma mawo ya wasuwa sangala, sa juo wopsha, juo wawa. Amene, nimaka tuwa kuri, amene anachita umboni. Mawo tu umboni, umboni umashitika pa koti, poka poka, bakularo la koti. Akamati mtu ndi umboni, amakamu tu oopisha kumbiri ikuwa kuna kono kwa zizi 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 kaya amamu kituambo niyo njendi zizi zizi oopisha kumbiri mamine kubo njipoga kwasi kutu mzimbikile kuri mamine kwa jama kalapo oopisha ama kupatisa baibulo agu kire nje urumbire na ula inedine na umbono oka sumbo ni sowi na ona ama ayiko mbono weniwe niyo nubene tu kurendi la mkulepa nova antu kuyambo kani zijalo kuna nje uzaguri ama na sasa kuni yuwaye kwa mine kunoi ufuno waligida uchendo wongi na waye so kristu uri nje weniwe ni ukwate mwenye maka uko kuna mkula zimere zozo kuna ufuno waligida uchendo waye so kristu weniwe ni panova na nende ufuno kaba mnajuhu.
And you can see verse 3, blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy. Yes, there are many words, but one prophecy of this prophecy, it all is summed up in the testimony of Jesus Christ, who he is and where he is now.
Kurendozoni akamati mau achine nero, mau nda amozi musaiwale. Kurendozoni sima unenerio siana siana ai. Oda na mene amasunga utenga umozi wa Yesu Kristu, mene ndo nene umozi, mene uta ikidwa, kwa sati maunenerio, amene alfama wila na wai. Amene o ama kala odala. Auri nasunga zole mbedwa momwemo, ugiri sitama wa mulu, ugiri sita Yesu. Pa kuti utawi, yaya njikira.
When it says verse 3, blessed, that's talking about being God-blessed. When the Lord asked the disciples, who do men say that I am? And Peter declared, thou art the Christ, the Son of the living God. The Lord said to him, blessed art thou, Simon Bar-Jona, for flesh and blood have not revealed this unto you, but my Father which is in heaven. That's that same word, to be blessed, not only to read, but as it says there, to hear. To be given the hearing, that's the Spirit of God revealing Christ in the heart.
Geno mauya wa kunjaga siri amina wodala. Akamadi wodala. Akurongo zaidi mungu amene ali mbalingaliro amtali swa mungu. Amene amakala mbalingaliro amene mungu ali nao amtali swake. Munga swada muza Petro amene ada kuzungoda nzamando rene amatundi mendani. Yangu amene Petro ada yangu wodala ndio Simoni. Bayona, chifuwa chukindimu haze sisila kumulula hizi, kuma atatewa angawa kumaba. Kurendo za nifali kudala kwa kukulu kwa mungu, amene ama kala maganiswa wa mungu, amene mungu wana mdalisa. Nda kutiliza, wana kati mungu wake uchu. Osa ni wongo werega, amena werega, ziyo amena akumba. Akamada amena akumba, kwa nifali, wana kati mungu amena daka sikuwa kutu. Lo zindikira uchenga wabu ina weniweni wa Yesu Kristu. Urakamu tukaburi wa uzindikira uchenga wabu ina wabu Yesu Kristu. Amene, uwe mungu wana subhanu.
Verse 3 is a message in of itself because you ask, well, who are the blessed ones? Well, three things. They read, not with a veil over their heart, but they read with understanding, having been given the hearing, they hear the words of this prophecy, and they keep those things which are written therein. Keeping in the sense of guarding in the heart and mind. Those things that are written therein concerning the Lord Jesus Christ. He's all.
Ndino mwenye mwenye pakudala ako, pali zindu sitatu zimene zungu njiko kwa mwenye mwenye wanda litsika mwenye marika juwa mwenye mwenye. Hali chwa ya mba wadala na mwenye werenga. Kwa sili kumbwa werenga koka, chifuwa nwa ama werenga mwenye zirigla chini. Kuma mwenye mtima wawo ule seku kila, mwenye wanda seku kila mtima yao, kuna zirigla ucheza wabu ino. Amene wawo mtima wawo tsekuka mungu, ada wapata mzimu wakumva. Ata tsekumva mau achine nero, mau a Yesu Kristu, ana wasungazo mauwo. Ata amene wawo, amene awele ngandikuka nikusunga, amene wana amene ama kala wadara, chifoku mbukula mau o tengo mwini wa Yesu Kristu. Lidone gina kwa yuwo.
It says, for the time is at hand. I believe that what was written here in the book of Revelation was primarily written to encourage the early church of that generation that was going through the suffering. Can we learn from it? Yes. But it's all about the Lord Jesus Christ.
Mm-hmm. umene wangoka to kumene ndamana kuti nsawu yayandikira yoti mukumane ndi mazuzu ndi zowawa ndiye kuti zazuzu zowawa zafika inuyo ndinuonala chimodzi kwa ifeso chinafika chikhale chilimbikiso kuti pamene uthenga wabwino wavumbuluka pa ifeso tiyembekezere kuti zisauzo ndi zowawa ndi zokoma zikubwera maumwezi zikayamba kubwera ifeso pamene timakhala odala.
Now in Revelation chapter 19, the Lord is revealing to John the glory of heaven, and those that have died and were martyred, and the blessing that they enjoy around the throne and the Lamb. And he speaks there of the day when the last of all that God has redeemed shall be brought to glory. Then there will be, in verse 9, that blessed, it says, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. It's not by invitation. It's not anybody want to come to the marriage feast of the Lamb? You got to make your decision now? No. It's those that are called by the Spirit of God unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, these are the true sayings of God. You see that sayings? It's all about Christ. It's all about the Lamb.
Ndiye kumapeto aubweretsa uthenga tsopano wachilimbikitsa kwa anthu amene adabulidwa makosa adazunzika chifukwa cha uthenga wabwino chifukwa cha Yesu Khristu ndimakana ine akuti ndipo anenena ndi ine lempha wodala iwo amene ayitanidwa ku phwando la ukwati akamati ayitanidwa ku phwando la ukwati sakutanthauzoti amene apanga chisankho chomulandira Yesu kukhalabwene mpulumutso moyo wawo ayi kapena amene anakweza manja kapena amene anatsatira pemphero la ulalikira wina wake.
Now remember, as we saw in Revelation 1, the Lord communicated this word to John by an angel. And verse 10 says, I fell at his feet to worship him. So close was the communication and the word of this angel that caught in a moment, John fell at his feet of the angel and began to worship him as if he were Christ.
Ndeno musaiware kuti mvumbuso chapter 1 ndimakayambira ije makamba zona kuti ndipo mngelo adamuonekera mngelo ndeno kuleta kuti adalinga munthu amene adamuonekera kwa iye pamene mukaona nzima ya 10 auti ndipo ndinagwa pa mapazi ake kumlambira iye adakhala kakansi ndipo ndinanena ndi ine andipo ananena ndi ine tapenya usatera adagwa pansi kufuna kulambira chifukwa cha mmene maso ake amazindikira za mngelo amene adaonekera kwa iye.
I will tell you that as God's servant, if you faithfully preach Christ to your hearers, those that are the Lord's, when they hear you preach, it's as if they hear the very voice of Christ. And there's a danger in them becoming so attached to you as the preacher because you do nothing but exalt the Lord Jesus Christ that we have to warn them just like this angel warned John not to worship me. Don't elevate me as the preacher. I'm his servant just as you are.
Yes. Ndimafuna ndikulimbikitseni komanso ndikuchenjezeni komanso ndikuonetseni chinthu ichi inu anthu amene mumalalikira uthenga wabwino kuti nthawi imene mukulalikira uthenga wabwino ngatipa mukulalikiradi uthenga wabwino weniweni uthenga wabwino weniweniwo udzapita pa nkhosa yake yeniyeni ya mulungu ndipunkhosayo idagamba kumva uthenga wabwino weniwenu umene muwulalikira adzaumva wofanana ndi kuti yesu khristu akulankhula ndi moyo wawo straight sadzamva ngati inuyo namene mukulankhulayo azikamva kuti yesu akulankhula ndi moyo wawo now chipenge chitsatire chakuti adagamba kuti uyu ndiye yesu weniwene amene akulankhula ndi moyo wawo ndizimakhala zosavuta kuti anthu ajayambe kukugwadirani tikukupembedzani chifukwa zimene zokhudza yesu azimva straight zikuchokera mtama mwanu ndiyepamene mukukhale wosamala chifukwa yohanenso adafika pofuna kulambira ngero kuti chifukwa amamva mawuwa kuti uyu ndi yesu yeniyeni amene alankhula koma ngero kuti adafika polankhula kuti usatero ine ndine kapolo mzako ndi anzawo wa abale ako usandigwadire kuronzeza kuti adzamva kuti inuyo mulemekeza yesu khristu yekhanza adzafuna kukupembedzani ndi kulemekezani inuyo kakaneni mukanene kuti inenso ndine mzanu wochimwa wosowa chisomo wosowa chifundo cha mulungu.
You remember we saw that when Peter met Cornelius, and Cornelius fell down at Peter's feet and worshipped him. And Peter had to take him up saying, stand up, I myself also am a man.
kumugwadira petro kuti ambuye wanga petro sakutanachita kumunyamutsa kumupira usandigwadire nanenso ndine kapolo msako ndine munthu msako inesi ndine woyenera kulandira ulemu adakananso petro koma chitibe chakurateni kwa kenturio koloneliyo ndi petro.
To me that's the evidence that a preacher is a true servant of God when they take no glory to themselves but they give it all to Christ. Don't look at me. The whole goal of our preaching is to exalt the Lord Jesus Christ. May our eyes be on Him alone.
Ulemu wonse anafunika upite kwa mbiye wa Yesu Khristu asalakalake mpingo anthu amene akutumikira nawo amulemekeze apereke ulemu kwa iyeyo asalole ayi ulemu ndiwatamando alole zipite kwa Yesu Khristu yekha.
That's why here in Revelation 19:10 the angel said unto me, John writes this, he's writing this about himself, see thou do it not, I am thy fellow servant. You see, the angels are sent to minister unto the heirs of salvation, is what the book of Hebrews says, as their fellow servants, even though they themselves have never been redeemed, they've never had to be redeemed, they've never fallen, God's kept them, but they're fellow servants. And it says, thy brethren that have the testimony of Jesus worship God, and this is the part I want you to see, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. It's not about times and seasons. It's about the testimony of Jesus. That's the spirit of prophecy. Whether in the Old Testament or New Testament, it's all about Him.
Yeah. Tikumuone Yohane adalemba yekha uthenga uwu umene amalankhula mngelo atamukaniza kuti akulambire apase ulemu imene akuti ndipo ananena ndi ine tapenya usatero ine ndine kapolo mzako ndi mzawo wa abale ako akulankhula nawo umboni wa Khristu lambira Mulungu pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chimenero kurondeza kuti angakhale angelo adayikidwa kukapereka ulemu kwa Yesu Khristu pango kumiza uthenga wa Yesu Khristu ngakhale osanali woombolidwa amene timamvera ku buku la Heberi iwo anali wongotumiza uthenga koma uthengawo umalunchika kwa Yesu Khristu ndiye ifenso anthu uthenga wathu unafunika ulunchika kwa Yesu Khristu ndipo palibenso uneneri wina umene uli paokha palibe uthenga wina umene ndikoza utenga mbaibulo umene uli paokha palibe chimene chili pa zidutswa chile chilichonse ndi chokhudza Yesu Khristu kupita kwa Yesu Khristu ulemu wake.
Now come back here to Acts 10, and we're not going to get far. We're just still on the introduction here, but I wanted, by God's grace, for us to see Just as it says here in verse 36, Acts 10, 36. The Word, one Word, that's Jesus Christ, sent unto the children of Israel. And so what is it we preach? It says preaching peace by Jesus Christ. He is the Lord of all. That's what the whole purpose of preaching is, to point sinners to the Lord Jesus Christ as God's peace. In other words, there is no reconciliation with a holy God apart from what the Lord Jesus Christ came, did, and accomplished.
Zimaga 36 imena kuti mau amene unataka limba wonda abosi amene anapumisa kwa ana Israeli mau mpinduwani akulalikira uthenga wabwino wamtemere mwa Yesu Kristu ndiye mbuye wa onse kurandauza kuti mau uthenga wabwino ndi uthenga wa Mulungu umene mwankhula za mtendere umene mwapezeka mwa Yesu Kristu ndiye Yesu Kristu ndiye mtendere wathu. Kotero kuti upatula Yesu Kristu ndi zimene adachita ndi kuzikwaniritsa kalipeso kuyanjana kuyenda kuliponse kumene munthu akhoza kuyanjana nako ndi Mulungu.
Now the word preach, and here again we're examining even our own message by the word. The word preach, has a person preached if they have not declared the record that God has given of His Son? Can you say that they've preached? It's like I asked somebody one time, they said, well, they just come from their church meeting. I said, well, what did the preacher preach? And they said, well, he preached against immorality and adultery. Well, he didn't preach. And when you say that, people say, oh, so you think it's okay for people to go out and live in immorality and adultery? And I'd say, no, but the only remedy for any sinner is the Lord Jesus Christ and what He accomplished at Calvary. You can preach against immorality all you want to, but all you're doing is stirring up trouble.
Uthenga wabwino ulipo umodzi wa Yesu Kristu uli Yesu ndani adabwera kuchita chani adakachitira ndani zimenezonso ndizo zokwana osati kulalikira zidutswa za zinthu zina lekani chiwerewere lekani izi kumene kuti mungodzima tsama vuto wena kuti muleke zinthu zimene zikukwanisa so zileka mwangodzima ngokakolo ukashosha mavuto wena.
That's why Paul declared that this is a faithful saying. You see the word saying, not sayings. This is a faithful saying. It's the sum of all of Scripture that Jesus Christ came into this world to what? Save sinners, of whom I am chief. He said, I'm number one.
Akuti Yesu Kristu adabwera mdziko lino lapansi kukapulumutsa munthu anthu ochimwa mmodzi mwa iwo ine ndiye wamkulu wochimwa zedi.
The word preaching here in verse 36, he says the word which God sent. So that's what we want to hear. We want a word from the Lord, but the word which God sent, it says unto the children of Israel, preaching. It's in the present tense. It means that this is the ongoing work of a servant of God to preach consistently what? It says there, peace. The peace with God, the peace of God by Jesus Christ. He is Lord of all.
Jeno mukabwelela kundibaka 36 yo imena kuti mawu amene anatumisa kwa anaise kuma kusenza kuti mawu ngo chotumizira ochita kubweretsedwa akulalikira uthenga wabwino kurendeza onse amene atadzabwere mbuyo mwa mauya wawa atamakalalikira uthenga azikalalikira uthenga wabwino uthenga wabwino azikalozera anthu kwa Yesu Khristu kuti anthu ngochimwa Yesu Khristu atakwanisa chipulumutso chawo uthenga umene wowo ndi uthenga wa mtendere
I once read a preacher said that any message in its preparation and its presentation that does not have the Lord Jesus Christ as its beginning and the Lord Jesus Christ as its center and the Lord Jesus Christ as its conclusion or its end is a crime.
Ndimafuna ndilankhule moona mtima kwa onse amene amakonzekera mauthenga kuchita kukonzekera bwino uthenga ndikuchotsamo Yesu ndikuchotsamo chimeneso atachite chipulumutso cha anthu ake koma ndikusankha ziphunzitso zina za mʼbaibulo zimene afuna akaphunzitse ku anthu chile chilichonse chimene munthu akhoza ulalikira chimene chamuchotsa Yesu chimene sichikumwika Yesu Khristu ngati mupo chipulumutso chimene sichikuonetsa Yesu zindikira umene undipalakula mlandu waukulu pamaso pa Mulungu.
There are a lot of preachers so-called committing crimes today. Every time they stand up and preach anything other than Jesus Christ and Him crucified, they are committing a crime. They're robbing God of His glory.
Palipo astumiki ambili mpaka na pano, lerutune na pano, amene uthenga wawonse saulalikira za Yesu Khristu wopachikidwa pa mtanda. Chimene muyenekera kudziwa asumiki wonse amene akuchita zimene zizi akumulanda Mulungu ulemerero wake. Amene akupalamula mlandu waukulu pamaso pa Mulungu kuchotsa ulemerero wa Mulungu kutupire kwa Mulungu ndi malo la kupire kwa iwo. Anthu amene uti akupalamula mlandu waukulu pamaso pa Mulungu.
In fact, that word preaching is a very specific word in the Greek language. It means to announce the good news. So if we understand it that way and we read verse 36, it is to announce or announcing the good news of peace by Jesus Christ.
Kutanthauza kuti tikamalenga ndimaka 36 imeneyoyo imene akuti akulalikira uthenga wabwino kutanthauza kuti kufotokozera uthenga wabwino nkhani yabwino ya mtendere mwa Khristu Yesu.
There are many today that call themselves preachers that are lying on God. Notice, this is an exclusive statement. Preaching peace, announcing the good news of peace by Jesus Christ. No one else. It's not a cooperative between you and Jesus Christ that gets this done. No, it's by Jesus Christ, period.
Mwene muone, mawia wawa akupatula, akupereka umwini, akufoto zela chindungi cheni cheni, cha mene utenga, mwene kira kulariki duira. Chifuwa kutu kulariki na utenga wabwino, mwa Kristu Yesu. Wata na dada utenga wabwino, wakariki zika iweo, Yesu. Utenga wabwino, suu suwaza iweo karebo, Yesu saa kusoka iweo kutu ya njanena au utenga wabwino. Iweo muli ibe mene momo, muli Yesu ye kaba. Njoka mara likira, wone sa Yesu ye kaba.
There are some today that preach salvation as if it's a negotiation between God and the sinner. So God has already put his signature on this paper through his son, but now he needs you to sign your part to make it official. That's the way men preach salvation today. It's a cooperative.
Zimene zijazo ndi kupalamula mlandu ndi kuononga uthenga wabwino Mulungu sakusweka munthu kuti akambirane naye pa nkhani ya chipulumutso iweyo mulibe ayi ndithu mu Yesu yekha basi.
There is no good news in telling sinners that God has done everything he can do, but now the rest is up to you. There's no good news there.
Chimene mwenekera kudziwa bale ndi alongo pano chakakuti si uthenga wabwino umene ndiwo kukhoza kuwulankhula kamene amene anthu amawulankhula wonena kuti Mulungu adatumiza padaka adafera anthu chipulumutso chidatheka koma tsopano zikusiwekeniyo mupange chisankho muchitepo kanthu kuti mukapulumuke zindikirani umenewo si uthenga wabwino ayi.
The reason there's no good news there is because man is dead in his sins. Can you imagine me going out to the cemetery and saying to those dead tombs that if they would just raise their hand or they would say a prayer that God would deliver them? They're dead.
Nukakumana ni mitumbira yonse jeri ndunda kuta kuta ndikule ndabwera pano apa ndofuna kupanga chisankho ndikuda kuba promotion mulandira Yesu kabwe ndi promotion kodi akuyankhani inu nthawi yomweyo pali bambe ndakuyankheni mukuonena ngati osokonezeka mutu pali bambe ndatayankhe chifukwa sankho asala mkulu ati chisankho chino chiti chonse pa nkhani ya chipromotion ndipena ali munthu wakufa wopanda chiyembekezo saka chiso kupanga chino chiti chonse akufunika mulungu amuthandize yekha basi mosakhulupirika ndi munthu.
Can you imagine if our Lord had come to Lazarus' tomb there in John 11, and when he had said to roll the stone away, and then he had stood there and just said, well, now, I've come as far as I can, so Lazarus, it's up to you to make the first move, and then when you do, I can save you.
Hey, you know what I'm going to do? Kumene Lazaro akagona ndiye kufuna kuti chotani mala anthu kuchotsa mala ndiye Yesu kulakula kuti iwe Lazaro ine nachinapo mbali yanga nakuchotsera mala ndiye pangapo chisankho tsopano iwe utulukeko iwe tadzidzutsa kuti zikadatheka.
No, the Lord said, Lazarus, come forth. It was at his command that Lazarus came forth. That's the only way any of us can be brought to God is through the command of the Lord Jesus Christ, because he has paid the debt. He is our peace.
Lazaro sada che kudzuka ika anga kremwala kudazo tsendwa pa iyeyo ata funika wina chite kulamulira kuti dzuka kuti Yesu atangola kuti pa Lazaro kuti dzuka nthawi yomweyo Lazaro adadzuka ndi mmene moko mmene ifenso atonse ndife wochimwa ndakufa kumasuro Mulungu mmene timabwerera kumasuro Mulungu ndi Mulungu mwina amene amangola kuti kuti dzuka bwera kuno koma ngatisala mulira iweyo sungathe kudzuka sukhala ndi moyo ndiwakufa basi.
You see, this peace that we preach by Jesus Christ, God is the author.
Bible ikulankhula kuti uthenga wabwino wa mtendere umene tikuwulalikira abawu umalankhula zodati Mulungu ndiye woyamba basi.
Look at Isaiah chapter 45 and verses 7 and 8. It's in the Old Testament. It's in the New Testament. What is this peace with God that is established by the Lord Jesus Christ? It's in his coming, doing, and dying. It's in his work that he came to accomplish for those sinners that the Father gave him from all eternity.
Just what? For the prophet Isaiah.
Isaiah 45, verses 7 and 8 is what we're going to read here in a little bit.
Nje nokuba mapwera kuchipangano chakare kuri muyangane Isaiah 45 ndi Maka 7 ndi 8 ikuone tsakoyera mene munthu wochimwa amapezera chiyembekezo pamaso Mungu kuti samasankha samaganiza samachita kwa kanthu amasweka Mulungu mwini makusankha kupindula mulilo wake angolamulira kuti zichitike basi ndiye zimachitika mmene momo.
See, this is the God of Scripture. This is the God that men cannot know unless God is pleased to open their eyes. Notice he says, I form the light and create darkness. In Isaiah 45:7, the second part where it says, I make peace and create evil. I the Lord, do all these things.
Ina tayamba kuyanga na Isaiah 45:7, imena kuti ine ndilenga kuyera ndimtima. Ine ndilenga mtendere ndi choyipa. Ine ndine Yehova wochita zinthu zonse zimenezi.
When we read this verse aright, we understand that it is God who gives light so that sinners can see and are brought to Christ, and creates darkness. In other words, leaves men to their own reprobate minds. That's a judicial blindness. That's God's right. Salvation's not a right. God's right is to save whom he will and condemn whom he will.
Kukuranza kabuti, ndi Mulungu mwini amene ama chita kupeka, kutsekula maso amunthu wochimwa, kutazindikile uthenga wabwino, ndi kutseka sowina wochimwa, asawizindikile uthenga wabwino, akhale mukusadziwa kwake, ndipo mawuya wangokhazikika, ngosasinthika, adasiya wena akandiwe mawa Mulungu ndipo sadadziwa, adapanga wena akazindikile mawa Mulungu, kota kuti mawa Mulungu ndi kuwala, kwa anthu amene Mulungu wasankha kuti aone, komanso mawu a Mulungu ndi mdima kwa anthu amene wasankha kuti asaone.
When he says there, I make peace, you read it, Brother James, and I don't know whether you had insight into my notes ahead of time or not, or what I was going to preach when you read Ephesians chapter 2. But that peace that has been established has been established by the blood and righteousness of the Lord Jesus Christ. That's how God makes peace with sinners.
You know, mawati ineyo ndilenga mtendere. Sinuza wabusa amareka muna jiwa mwene ndi ndila ngeno. Ndadango ndinakota po kwenye kutakula Efeso, chapter 2 jayo, amina wabasa usa mtendere. Kwa akapaka mbasa mtendere. Zimutanso kutu mtendere, akamari ne ndilenga mtendere. Urenda ndi Mulungu mwini, amina ada ulamu anawake afe. Kufaka ukoko, kuwa ndi kukako, njua mtendere, umena wata perekedwa, kandu, ochimwa, osankidwa, mene maswao, azatsegulime.
But also it says he creates evil. So if God has purposed to let men follow after every wind of doctrine and pursue all of the things that they really in their heart want to pursue because there's no interest in Christ anyway, then God has determined that.
Ndiyo, mwini mwona uri nendirenga mtendere, komanso ndirenga choiva. Kurendanga ndi Mulungu mwini, amina atarenga choiva. Atarenga kuti anthu ena, uthenga wabwino asadzawudziwe, malo ake azitsata ziphunzitso zachilendo, ndi ziphunzitso zimene simba wa Mulungu. Ndipo amene amakakamiza anthu kuti pitani muzikamvera ziphunzitso zimene simba wa Mulungu, musadziwe ineyo. Amene ena ndiye Mulungu, adapanga dala zimene zozo, anthu ndipo adzazithamangira ziphunzitso zimene zozo, chifukwa chisadzizindikire kuti zoyipa, koma ndi Mulungu mwini angada zipanga, kuti azithamangire choterera asadzindikire uthenga wa mtendere.
This is where most of the world has it wrong today, because they have the world divided between good and evil. They say, well, if there's good, God did it. If there's evil, then Satan did it. No? Notice, I, the Lord, do all these things. There's one God over all. And he is the one that determines the salvation or the condemnation of sinners. It's God's to do as he will.
Yes. Kwa hivyo zikwala kwa nsi lida gawa, lima nauliza kuna zoro sinzima jokila kwa Mulungu, zoro iba zoro sinzima jokila kwa Satani. Mimene ya mfada kandizira, zoro kuta Mulungu. Kuma bai kwa siri wa kwa jonji. Ndikula mkua uli ineyo mnu wake, ndareka zoro iba, ineyo mnu wake, ndareka chabu iba. Kwa hivyo zoro iba, shikama chitika, kwa wame nisha chitikira zo, ndi Mulungu mwini yomene walola kuli chibere kwa iwo. Cha mtendele, ndi Mulungu mwini yomene walola, walola. Zoro sezi, ade zipanza ndi Mulungu ndicho walinga.
If Isaiah had been alive when Peter declared to Cornelius the word which God sent unto the children of Israel preaching peace by Jesus Christ, he is Lord of all, you would have heard Isaiah say, Amen. Peter wasn't saying anything differently than what the Lord through Isaiah had already declared, especially when you read verse 8. How does God make peace? Well, it says, drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness. That's talking about the coming of the Lord Jesus Christ. Heaven opened, and Christ came in the flesh, God in the flesh. The Word was made flesh in righteousness. That He is God's righteousness. It's not in us. It's in Christ.
Kuri zimene Yesaya adalankhula ndizo mwezi zonse zimene adalankhula Petro ndipo uthenga wabwino sumasiyana konse ndi umodzi umenekera kukhala ofanana mu ndima ka 88 kulankhula mawu imene ikuti igwani pansi usweze kuchokera kwina kwanu akuti igwani pansi inu amwamba kuchokera kumwamba akamati inu amwamba kuna ndoto kuti agwe pansi zipatanda kuti kulankhula za chilungamo cha Mulungu chichoke kumwamba Yesu achoke kumwamba abwere kuchikola pansi, akafere pansi, akafere anipata kuchikola pansi. Mera kamari igwani pansi inu amwamba, kuchokera kumwamba, tamboli tsamulire pasi chilungamo. Zozo chilungamo chichoke kumwamba, pamene chilungamo ndi Yesu. Teo Yesu achoke kumwamba, afere kuchikola pansi, kuti chikola pansi litseguke, uzono afe, kuti libalitse chipulumutso. Yesu akatsika akachoka kumwamba, kufere pansi, pamene chipulumutso, chioneke.
The picture here is of a seed being sown and God blessing the seed and causing it to rise up and bring forth fruit. It's a picture of Christ coming to this earth in righteousness. The seed sown is his own body and his death. Because Christ said, except the seed fall in the ground and die, it cannot produce. But this is how God has purposed to establish peace. The skies pouring down righteousness, there's your rain, let the earth open and let them bring forth salvation. In other words, God has a people he's purposed to save and let righteousness spring up together. In other words, that it is in righteousness that God saves everyone that he saves. It's according to that righteousness that Christ came and earned and established and God the Father imputed upon completion of that work, and he says there, I, the Lord, have created. It can't be any clearer than that.
Ndiyakamati igwani pansi ino amwamba kuchokera kumwamba tamboli tsanulire pansi chilungamo akunatoza kuti Yesu Kristu achoke kumwamba abwere pa dziko la pansi afere anthu. Dziko la pansi litseguke kunatoza kuti iye ujayo afe nayikidwa mmanda. Kutili bali se chipulumutso. Kutili chipulumutso kuti chibwele kubala kukhazikika pa dziko la pansi. Chidakhazikika pokhapokha kumwamba kutatsekuka. Yesu anachoka kumwamba kukapha pa dziko la pansi. Ndipo chana kuti libali se Yesu mulina adayankhula kuchipangano chatsopano. Kuti ngati mbewu sigwa mthaka ni ifa. Singathe kubala chipatso. Kutili pamene yafa mbewu mpamene mabala chipatso. Ndiyapa kuti ni maletse. nimelete chilungamo chimele pamodzi akamati chimele pamodzi pamodziwo patikiza ndiwonse amene Yesu adabwera kukawa Ferao kuti Yesu adabwera kukafera wanthu anthuwo ngakufa kale ndi atwaliye ujayo monga imaenekera kufa mbewu li imene pakudzuka Yesuyo ni mbewu zina zimene zidali zakufa kale zidadzukira pamodzi nkutuluka tsopano atatero adakhala ndi moyo ine ndine Yehova wakuchita zinthu zonse zimenezi ukatauza chipulumuso swika wonse ayi koma ndichaukhala amene adamera nawo pamodzi nthawi imene mbewu imamera imene ndi Yesu Khristu amaoka kwakufa pachifukwa ichocho chipulumuso ndi chisomo.
See, this is the word that God has sent. There's only one word that he declares, and that's what those he raises up preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. There is no other way of peace. Any other way is a false way.
Ndipo tenga wongo mtendere umene umapita kwa anthu ake amene Khristu adawasankha ndipo yake tikamabwerera kumene kuchakwa kuti akulalikira uthenga wabwino wa mtendere mwa Yesu Khristu ndiye mbuye ambuye wa onse kutatawa ndi ambuye wa onsewo amene adaperedwa nawo kukanawo limodzi tsiku limene lichana pachifukwa chacho ngati anthu salalikira uthenga umenewo kuti Yesu adabwera kukafera anthu ake ndipo adakaukitsa anthu ake ndipo okhawa amene adabwera kukafera ndikuwapulumutsa umenewo suthenganso yayi ndi nkhani za wanthu mulibe cholowa mu mfumu mulungu amenewo auvalamula mlandu.
If you ever run into anybody, and you will, that says they have a problem with this message. They really do. That man will not bow. That's the problem. It's because of his rebellion. But you just have to read them. Isaiah 45, 7. Go all the way through. But 7 through 9. Woe, verse 9. Woe unto him that striveth with his maker. You have a problem? It's with God. Let the potsherd strive with the potsherds of the earth. Shall the clay say to him that fashioneth, what makest thou? Or thy work, he hath no hands. Their problems with God. That's their problem. They're in rebellion.
Ndiye inuyo mutakafika kwa walalikira anthu uthenga wabwino umenewu. Mwachidziwikira anthu adzaukana, adzautsutsa, adzanyesa nawo. Chifukwa anthu amafuna muziwawuza kuti Mulungu amakonda aliye safuna nonse mkwapulumuni. Koma ngati atakafika kutsutsana ukonga chani. Angu abweretsani mwawerengera Yesaya 45. Kamwerenga chapulala chonse. It's okay, zilibwino. Koma ndakaona ndimaka 7 ndi 9 ndi 7 8 mukapita shopa verse yaka 9 imene ikuti tsoka kwa iye amene akangana ndi mlengi wake ndikauza sukangana ndi ine ine ndikumva anthu a mulungu iwo kangana ndi mlengi wake iwe ndiwe watsoka pale wa mapale a dziko lapansi kodi dongo lingane kwa iye amene aliumba kodi upanga chiyani kapena ntchito yako iye alibe manja iweyo ngati ufuna kutsutsana kuti zoku kutsutsana ta ambuye ndiwe phale la mapale.
Well, we're going to have to stop there, but one other scripture in Romans 4:25 and 5:1. This is the way of peace. This is what it is to preach peace by Jesus Christ. It's to declare that work that he came to accomplish in his life and his death to be what God has accepted and by which he has established peace for those sinners for whom Christ died. There is no other way.
Romans 4, verse what?
Romans 4, 25 and Romans 5, 1. We'll read it here in a bit.
Chifukwa chakutesa ife olungama pamenenso Roma chapter 5 ndi maka 1 imene imaonetsa kuti popeza tsono tayesedwa olungama ndi chikhulupiriro tikhala ndi mtendere ndi Mulungu mwa mbuye wathu Yesu Khristu.
That says who was delivered for, that word for means because of, on behalf of our offenses, and it says was raised again for or because of our justification. That shows you right there that when Christ was raised from the dead, those sinners for whom he died were forever justified, declared righteous before God. It's in his life and death.
Nchifaga mkulelenga Roma 4, nchifaga 25. Imena kuti amene anaperekedwa chifukwa cha, akamati chifukwa cha. Zikandazo kuta perekedwa, anaperekedwa, wola kwa ndiweyo, ndi adalowa mmalomu wako. Chifukwa cha kula kwa kwako, zidapangisa yeyo aperekedwe, alu chifukwa cha sula kwa zatu. Na ukitsidwa chifukwa cha kutiesa itonga. Kuti chifukwa cha kula kwa kwako, yada ukitsidwa, kuri yosho krewo ukitsidwa. Mene momo nimena ukazikitsira, Yesu ndimlo wa malo, wachipulo msajatu.
Now, when we get into chapter 5 and verse 1, be careful how you read it. Because the first part says, therefore being justified. How? By the blood of the Lord Jesus Christ. Then read the rest. By faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Faith is not our justification. It's the blood of Christ that is our justification. Faith is the gift of God to see what God has accomplished and to reconcile us in our hearts to Him. That's what He does for everyone for whom Christ paid the debt.
You know, when you go to Roma chapter 1, Roma chapter 5, in the Magawanio, you go to Samaritan, 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 you go to Chifoja kukhetseno kwa mazi, chifoja simena so Kristo na chita, sabangi tepeti kare ulungama. Zotati na zake, nji chikrubiro, kikala nji ntendere, nji mulungu mwabu ya wati ya so Kristo. Suda randa za kuti, mtu ama kala chikrubiro, chifoja jima mweleza jirungamu. Ai, kwa ma chikrubiro nji mpaso, imene ima kuyera kwa mtu, amene jirungamu, chapele kema kwa iye, chifoja Yesu Kristo wa mufea. Ya mtu wafere kwa Yesu Kristo yo, na mene ama nandika mpaso, ya chikurubiro, chifukwa, wala nandika utenga, wamtendele.
Simply put, everyone for whom Christ paid the debt, God the Father does in time send this word of peace by Jesus Christ, the good news, you see, and draws them to Him. He'll lose nothing of all that the Father's given Him.
Yes. Kwamba ukota kwake nkwa kuti onse amene atate anali nawo mdzanja lake nawapereka kwa mwana wake Yesu kuti awafere chipulumutso chawo chidatheka amangodikira nthawi yake yoyikika imene Mulungu adayika kale ndipo pa nthawi imeneyo atakafika pa mabasede wawo munthawi imeneyoyo adzakumana nawo uthenga wawowo ndipo uthenga uja udzawabweretsa kumuwa kukhulupirira Ambuye chifoti iwo ndi nkhosa ndipo palibe ngakhale mmodzi amene adzasiywa kunja kutayidwa kapena kukapita kumala moto palibe ngakhale mmodzi chifukwa onsewo imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu idawapindulirapo kale akungoyembekeza nthawi yawo yakuzindikira kuthenga wabwino ndi kuyanjanitsidwa nawo.
And that's why the Lord directed Peter to bring this word of peace by Jesus Christ to Cornelius and his family. It's because they were ones that God in His gracious purpose from eternity purposed to save, and for whom Christ had already paid the debt, and now they would hear the good news.
Ndipo nthawi yoyitakwana Kenturio Koloneliyo adawuzindikira uthenga wabwino umene udalalikidwa kwa iyeyo. Mmene momo ndi mmene muli kutsimikiza kuti onse amene Khristu adawafera amangodikira nthawi yawo yoyikika kuti azindikira uthenga wabwino. Ndipo amaumva ndikukhulupirira mu nthawi imeneyo anthuwo.
We'll leave it there for this week, and Lord willing, come back again next week and pick up with verse 37.
Kwa lero tilekera napo mwepo. Sabarama wa tibidiliza, ya sabarama tika wele kofesi yake ya 37. Tangu wele kofesi mozi, 36 zipuzo wala lero.
Amen. Amen. How great thou art in love knowledge. Uye wanga, jirika lingali la dhu, zanchi dozo, Zalalu nyenyeziso ndimadiguoku da zikomose kulimbab. Let me humbly ask you to pray and close the service.
Let's look to the Lord. Gracious Father, I thank you for your mercy and grace. I thank you for this time in your word. And I pray that you would give us a hearing, that we would not have just simply heard with physical ears, but by your spirit from the heart, causing us to look to Christ alone and rejoice in him. You are the sovereign God. Your blessed Son is the Lord of all. In his hands you have put the matter of salvation and condemnation. And if any of us are to be condemned, it would be our just desert. We don't deserve salvation, but we read and we hear where you save sinners, and you do it by your grace. And so it's in that, by that same grace, that we look to you, and we wait at your feet. As a servant before the master, we don't move, we don't breathe, we don't say anything but what you give the order. And when we hear you speak peace, we know that our salvation is sure. And so as we read and hear this word week in and week out, may we not be presumptuous to assume that you owe us anything, but that if you're pleased to save such sinners as we are, we know that it will be all because of your Son, the Lord Jesus Christ. And that's the preaching that we declare, preaching peace by Jesus Christ, period. And so we bow in awe and wonder that we should even have any understanding of this message. And we give you all the glory for opening our eyes to see Christ, not just in one portion of Scripture here or there, but in all of the Scriptures. This is the record that you've given of your Son. And so we pray that indeed you have received the glory in all that's been said and done today because of your Son, the Lord Jesus Christ, in whose name I pray. Amen.
Amen.